Nana, with the producer, Dr. Pippi Torres, Banapo Production Entertainment, Hashtag 006, KLGO, Banapo Flavor.
Yes, see you with me like it is. Ameuiba moyo wangu, Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, membeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima atatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu sio mwizi lakini, ameuiba moyo wangu, Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, membeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima atatenda, Mfalme wa amani, kuwa karibu naye natamani.
Yesu, Yesu ni rafiki, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Production Entertainment, Hashtag 006.